damwe mansa mulinya kubureki waliyo mutemwa jasa bye mwegendereze asitudde ne kapunga ate mukyala erijjudde obuyembe bwa gogo bwa myuka bwe mubuzi zogenda kwa wa mama ansisimunde kangenda mansa bikogwa byange amanya yenna kawuka purosi muwala wa sentana ate nalukusi yennyina miyembe gya gogwa tambula gimasa muyatandika dde omanyitwa nyumiza bingi nnyo yangambye teyebakasula akologo atambuza bigere okuva 75 emiyembe gye giriko akalambe www ogulira wofiira kale nakawuka ne kapulyewu yajja mwabalondalonda kyembasaba mwekugire yolonda bishiko n'ensi eyafedda n'emiyembe gyolonda tomanyi oba gyavunda olibu kyalonda ggwe kkubo bwotyo gyoligwira ku nakawuka ne kapulyakwetikke mulengeddeko ne kapulyewu yajja n'emiyembe gy'ebigogwawo ogulira wofiira www mama amakulu gakyo nti woolira wofiira www mama amakulu gakyo nti woolira wofiira nze kasita abalumirwa mbagambye twanyumisa bingi nnyo ne nakawuka kwatirira nga bulijjo walukagganja kukola bwe ntyo abantu b'ennumirwa sibalinda kwekoona bobolondalonda bigogwera bitta n'abakulondalonda tomanyi gye baayitira nakawuka yangambye kyakoze buganda kyakoze zaire ne muberu yeekansa omanyi baaberu ku bibala ebyo byabawunza nnyo asinga n'ebibya kigule bw'alina omuyembe mu lusuku wattu nogakugwewuwekejja nakawuka misi nnyo bw'olaba mboona okutalyavunaana ng'ojja olonda naye ebigogwa tobyebalama nakawuka yannyumiriza ebifo bye mwaba ennyo gy'asuula emiyembe nga beeyanza asinga ku mansa mbirabo ng'ebyo mu bifo ebyamasanyu ku myalo gy'ewammwe kale nno bw'olaba omupya katundu omwegenderezanga nnyo nakawuka mwasibuka basenguka ewaka bannamwandu abayonjo boolekera ebizinga awatali abalyolyoma bajja bamyufu kulangi maama olonda gwa nakawuka omuyembe weeriire olondalonda bikiikwe n'ensi eyafedda abo boolondalonda tomanyi gye baayitira olibwa okyalonda amakubo bw'otyo gy'oligwira ku nakawuka ne kapulyakwetikke emiyembe gye giriko akalambe www ogulira wofiira www mama amakulu gakyo nti woolira wofiira www mama amakulu gakyo nti woolira wofiira mwegenderese by'emiyembe gya nakawuka baabuwe yoyo munno gw'ofunye nga tomanyi yalwala dda omwami n'omukyala mu maka amalungi mwekuuma emiyembe gye mulonda gyavunda olondalonda biki omwami nedda nedda ne maama akulondalonda tomanyi gye baayitira muveemu emyoyo emirumu nammwe n'enjogera enkopi mbuwenkwasiza wendiira omuntu gw'osisikanya olumulowooza n'omukwana nakkiririza okite weebuuza nti waayitikidde okunze bw'atyo eteekwa kuba nkola y'obwongo tobutakkulule okujjako nga gye wayitira eyo naawe weemanyi wasibayo ebitanywera kasita ne munno gw'ofunye ali bw'atyo www w'ofunidde weeriire buli kyaddi maama ne tuva mmiranga singa kibadde wamu naaliraze eruyeeri tusiba bikutuka tulabye woowe twepanga nakawuka bw'atukangulula kale nakawuka ne kapulyewu yajja n'emiyembe gy'ebigogwawo ogulira wofiira www mama amaze abalungi n'ababiwalayi lutotto olibwa okyalonda ggwe kkubo bw'otyo egy'oligwira ku nakawuka ne kapulyakwetikke www mama nkiddamu nti woogulira wofiira www mama amakulu gakyo nti woolira wofiira chiri uwe kache chiri ane wange Chigude monsi chane miokuloja Chiri uwe kache chiri ane wange Baba chala banyiride kwanza Baga seko vutasumbu wakwana Oyogo kwa anyete walikugana Woliye koma wonti ampitiride Banyiride nyoguli omasobede Emiembe jana kaukana jiwana yani Oli mukazi ali awazunga n'obuzinzi Gwe muyembe gwa nakawukawo ogulira wofiira Alina effujjo ery'akabi omuduyi N'emmasomero asawuse y'emiyembe tweriire Abaana b'amasomero abato mu myaka Obasanga mu disko n'embiramu by'omwenge Babuuka geti okufa obufyabu Baize n'okwetunda ensi ye yafuukuuse Ateesa ne geti kipo okumuwa enjawulo Atuuka n'okumubuuza nki kitemwagenze Ne bwaba muzadde sente giveko ebya mwana wa gundi tomubuulira ng'alya Nsaba abayizi musaasira abazadde ababaweerera ne beeresa sukaali n'ezenva Lwaki bambi mubazzammiranga namubaleka mbulumi okubanga abatazaala Olondalonda bikiikwe n'ensi yaffedda Abo b'olondalonda tomanyi gye bayitira Oliva olonderera amakubo bw'otyo gy'oligwira ku nakawuka ne kapu ya bwetikke Mulengeddeko ne kapu y'ewuuyajja amansi emiyembe w'ogulira w'ofiira www mama amakulu gakyo nti w'olira w'ofiira www mama amakulu gakyo nti w'olira w'ofiira Nyone wabula watuyamba Ngate yomte mwatulungi yekalisa Aline vitala na mafumu ebiliko musai Ngake kabonera akalago musiwo Choka tulabye nyaba tonde Naka uko kutule sobula mchusamu Chicho ya gala tuku otu vire Ole mekutu sibako ngavali na bibakumba Mewe tunega hili la maluso tukwa Naka ukali kukatala ya zensi kujangaza Kati nkugia we nkubomu langa Bofuna chana chino osibieto takula Wajadika nkubomu langa Bofuna chana chino ofunyeto takula Wajadika nkubomu langa Bofuna chana chino osibieto takula Mwabalonda kubote mudirebio Ekubo lianyuma ngangalulina kawukata naja Nomu engogo gusu seneda Tamiro likoze sachono jisa mamicha Awafumba watu doburu nji Asiko vula mubuli omu kumuna nyweze Mikwano janga baso mamba gambi Mwe wale disco nebira mubi omu enge Tue kume tule moku fana neyo Sodoma neko mole vyari yomba sibude WW mama Amazaba lunji na babi wala yutoto WW mama Amazaba miufuna balu wala oh WW mama Amazaba lunji na babi wala yutoto Olivo shalo na kwe kubomotyo Olibira kumna kawuka nekapu ya kwetike Oluka ganga buli jonja kola mwentyo Abantu benyumirwa sibalinda kwekona Atimba simu ndi